Government yajukiza bannayuganda okwettanira okuwandisa bizinesi zaabwe kyebasobozesa okwetaayo obulungi nga bakola emirimu. Maseka ino obuyisho, Ssenkulu wa Uganda Registration Service Bureau, agamba nti bizinesi etali mpandiise tebaako nnyiniyo.
Teri agenda kudiringa naawe mu gavumenti okuwa bizinesi nga toli registered. Ekyokubiri, tojja kuba nannyini wa bizinesi nga toli registered. Wadde gwe okitegeera tino yo bizinesi yo oba edduuka yo naye nga bw'oba tolina certificate y'erinnya eryo essaawa yonna omuntu aliryawo so oba tolina bwannannyini. What registering the business kyayinza kusuubula across borders n'okusuubula mu Uganda kubanga kampuni zonna ezeetaaga kusupplyinga products oba goods ne services ziba zeetaaga kubanga ziri registered.